Abantu balaba biri basangiddwamu ekimbe kye Ebola mu ggwanga ekiwezezza omugatte gw'abalwadde kaakana abaliwo bataano. Ababiri bano basawo mu ddwaliro ly'obwannannyini mu Kampala. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ebyobujjanjabi mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olaro kyoleka nti bano bateekeddwa mu bifo awajjanjabirwa Ebola era balondoolwa buteddiza. Abantu abalina akakwate ku balwadde bano nabo bali mu kulondoolwa batere basibwe mu bwawule si kulwanga ekirwadde ekyabasenye ate nabo ne badda mu kukisaasaanya. Olala akubiriza abantu okulonkoma omuntu yenna gwe balabamu obubonero bwa Ebola mu ddwaliro kubanga okuzuulwa amangu n'okufuna obujjanjabi amangu kiziyiza okusaasaana kwa Ebola ate kivaako okuwona kw'omulwadde amangu. Kati Jean Kaseya, Director General ow'ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa endwadde n'okuziziyiza ku ssemazinga wa Africa, ki Africa Centers for Disease Control and Prevention CDC, agambye nti abalwadde mu mawanga ekirwadde kyebola gye kyakatuuka omuli DR Congo ne Uganda basusse obungi naddala ku muliraane Congo. Kaseya abadde ayogerako eri baminisita b'amawanga Africa ku kirwadde kyebola. Bwe butuukidde kati ng'abantu basoba mu 9 batebeerezebwa okubanga Ebola abakutte mu Congo ate abaakafa batebeerezebwa okubanga bali eyo mu 2022.